ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika mudukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mudusangire ku rubuga rwacu rwa internet ni www.radioyatvewa.com. Hano muri studio ya karindwi i Washington DC muri kumwe na Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi. Ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritwe buri munsi saa 10.
Nchote z'ijwi rya Amerika nangiye kubaha ikaze mwese. Uyu munsi turaganira ku kibazo kitavugwaho rumwe cy'abantu bakundana nabo bahuje igitsina. Turaganira ku buzima bwabo. Ese babayeho bate, bafashwe gute muri sosiyete, uburenganzira bwabo buhagaze gute? Niki cyakorwa kugira ngo habeho impinduka zatuma abantu babana neza mu bwubahane mu budasa bwabo? Wowe se waduha nomero yawe uyu muri uyu mwanya kugira ngo tuze kuguhamagara utange igitekerezo cyangwa se ubaze abatumirwa. Ni mu uyu mwanya rero nuwanyu. Mwakoze cyane bamaze kuduha telefone zanyu kuri Facebook no kuri WhatsApp. Mbibutse inomero ni akamenyetso ko guteranya 1 2 3 5 4 7 3. 1 2 3 5 4 7 3. Reka rero twakire umutumirwa wacu wa mbere, undi araza kudusanga mu kiganiro mu mwanya. Twakire Eric Semuhungu. Turushaho gusobanukirwa n'ubuzima bw'abantu bakundana nabo bahuje igitsina. Ndibaza ko namwe hari byinshi mubyibazaho, ubwo rero araza kudusobanurira. Eric, uraho neza? Komeye.
Muraho neza Eugene, murakoze kumikaze n'ikigeza kw'ijwi rya Amerika.
Yego, nanjye ngushimire ko wemeye kugira ikiganiro n'abakunzi b'ijwi rya Amerika kuri topic cyangwa se sije itavugwaho rumwe ku kibazo cy'abakunda nabo bahuje igitsina. Wakoze cyane kwitabira ikiganiro.
Murakoze.
Mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina, nagira ngo tubanze dusubiremo ku nzira y'ijwi rya Amerika inkuru mwumvise mu kiganiro, mu biganiro byacu. I Kigali mu Rwanda muri uku kwezi kwa kane hateraniye inama yahuje abayobozi bakuru b'itorero Anglikane, igice kigizwe ahanini n'abagitsimbaraye ku bya kera kidashyigikira ubutinganyi. Muri iyo nama abayobozi batangaje ko bitandukanyije na Justin Welby, Archbishop wa Diocese ya Canterbury. Ni nyuma y'itangazo rero abo ayoboye basohoye mu kwezi kwa kabiri ryemera umubano w'ababana n'abo bahuje igitsina. Reka twumve iyi nkuru Asumta Kaboyi, mugenzi wacu ukorera i Kigali, yaduteguriye.
Inama irimo kubera i Kigali yateguwe n'ihuriro ry'Abangilikani ku isi rizwi nka GAFCON, bivuze Global Anglican Future Conference. Umuyobozi w'iri huriro Umunyamerika Foley Thomas Beach, uyobora itorero Anglikani muri Amerika ya Ruguru, yabwiye abitabiriye inama ko batagifitiye icyizere umuyobozi wabo Justin Welby.
In recent days we've seen the Church of England led by the Archbishop of Canterbury and their bishops walk away from the plane to teach this scripture. We call on them to repent, return to their ways, bakareka gusigiriza ibyaha. Turasaba abantu kugarukira Imana, bakimika ubutagatifu, bigisha ukwera kugushyingirwa. Mwituze mugaruke ku mwimerere w'ibyanditswe byera. N'agahinda kenshi imitima imenetse, reka mbisubiremo na none.
birababaje n'umutima umenetse ntabwo twakomeza kumufata nk'umuyobozi mukuru w'itorero ry'abangirikani ni igihe cy'amavugurura ku bangirikani
muri diyoseze 44 zigize itorero ry'abangirikani ku isi 44 zose zitabiriye inama y'i Kigali iyi nama ihuje abagera ku 400 kuko bitangazwa n'itorero ry'abangirikani ryo mu Rwanda diyoseze ya Canterbury ari naho hari icyicaro gikuru cy'itorero ry'abangirikani ku rwego rw'isi ntiyagaragaye muri iyi nama y'i Kigali Musenyeri Manasi Gahima umwepiskopi wa diyoseze ya Gahini ari nawe itorero ry'abangirikani ryakuriye agaragaza ko bifuje ko abangirikani bose bo ku isi bakongera kwibukiranya amahame yo kugendera ku byanditswe byera birinda ubuyobo mu nyigisho zitangwa Gahima avuga ko bitandukanije n'icyemezo cyafashwe na diyoseze ya Canterbury cyemeza umubano w'ababana bahuje ibitsina kuko babasanga kinyuranije n'imyemerere yabo
twarabyanze twavuze ko icyo bemeje tutazakigenderaho niyo mpamvu twese abahuriye ahangaha tuvuga rumwe tutemera ibinyuranye n'iby'ijambo ry'Imana rivuga
umwuka mubi ujya kuvuka uyu ari ku mwanzuro wafashwe n'ubuyobozi bw'itorero ry'abangirikani mu Bwongereza yikaze mu rusengero abakundana bahuje igitsina mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka abagize itorero banasabye imbabazi abatinganyi kubw'igihe kinini rivuga ko byamaze ribavangura Canterbury n'abasenyeri bayo bemeza ko batinganyi ntibazajya bava gushingirana mu mategeko nk'itorero bazajya babaha umugisha gusa iri torero ryavuze ko ritazabasezeranya cyangwa ngo bemere abapasiteri kubashaka iki cyemezo nicyo cyarakaje cyane itorero ry'Angilikani ryo mu Rwanda ndetse n'ayandi menshi anyuranye yo ku isi yiganjemo yitabiriye inama y'i Kigali Rukundo Methode umwepiskopi muri diyoseze ya Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda bagaragaza ko baha agaciro ibyo Bibiliya yigisha kuruta imico y'abantu
Bibiliya ni umuco w'abantu bisa n'ibihora birwanda iyo rero birwanye dushyira imbaraga cyangwa duha agaciro ibyo Bibiliya yigisha kuko biratuyemera nk'ijambo ry'Imana ryahumetswe nayo iradushyikiriza ngo rituyobore ubundi twari tuzi ko ibyo Bibiliya yigisha n'umuco nyarwanda wigisha no kugushyingirwa ari hagati y'umugabo n'umugore kugira ngo ubashe kuvuka no kumugabo n'umugore bahuye ubuse bagufata bakagushyingira n'uyu mugabo muzabyara iki
bamwe mu bamubashyirahamwe y'abana bahuje ibitsina mu Rwanda ndetse n'abafasha ayo mashyirahamwe bagaragaza ko kuba hari amatorero y'amagana ababana bahuje igitsina binyuranije n'imyemerere isaba abakorera Imana gushyira hamwe Bwana Karangwa izina twamwise kuko atifuje gutangaza umwirondoro we agaragaza ko amatorero n'amadini ari yakwiye gutanga ingero mu kutavangura
Icya mbere nuko mu Rwanda ni kimwe mu bihugu bidafite amategeko abahana so rero bakwiye kugira uburenganzira nk'andi banyarwanda bose ku maserivisi yose ariko ibije mu gihe n'iyobokamana n'imyemerere hari igihe bumva bisa nkaho bitumvikana uburyo umuntu witwa wenda ko arigisha ijambo ry'Imana arabwiriza abantu bazi imbere y'Imana aregereza abantu Imana n'icyo Imana yamutumye ariko akagira no abasunika yigizayo batara sinavugana nabo abasinabi nibaza mu itorero ryanjye abantu sina rero nibaza ukuntu umuntu uva ko yigisha abantu kumenya Imana agarura abantu ku Mana akari nabo basunika ngo bajye kure
benshi mu bashyigikira aba bana bahuje igitsina bagaragaza ko kubaha akato ari ukubangamira uburenganzira bwa muntu kuri Manase Gahima uyobora itorero ry'Angilikani muri diyoseze ya Gahini agaragaza ko uburenganzira bwa muntu bugira aho butangirira
aragaza ko uburenganzira bwose ari ukuri nangwa ari bwiza nangwa siko bujyanye n'inyigishirize ya Bibiliya twebwe ndabivuga nk'umuntu w'Imana kuko umuntu azumva uburenganzira bwe ntabwo azumva ko uburenganzira bwe agomba kunyumvisha ko uburenganzira bwe ariko nanjye ngomba kugenda nk'uko wabitekereza
inama ihuje abepiskopi b'abangirikani yatangiye kuri uyu wa mbere izasozwa kuri uyu wa gatanu Inama ishobora kwemerezwamo uburyo bushya itorero rishobora kuyoborwamo nyuma y'icyemezo cy'itorero ryo mu Bwongereza Asumta Kabuyi ijwi rya Amerika i Kigali
Asumta Kabuyi twongeye tumushimire kuri iyo nkuru tubibutsa kandi ko iyo nkuru iyo nama yarasojwe ni ibyemezo byarafashwe aho abayoboye amadini cyangwa se amatorero y'abangirikani bitandukanyije n'umuyobozi w'i Canterbury bakavuga ko batemera ibinyuranye n'ibijyanye n'ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana rivuga ndagira ngo rero Eric wumvise iyo nkuru wowe nk'icyo cyemezo cyangwa se umwanzuro w'iriya nama wo wakiriye gute
first of all
abakuriye irangirikane yo mu Bwongereza kwa ko batagiheza umuntu n'umwe namwe ko guhezwa mu rusengero kubera ko mu rusengero bigisha urukundo. So ndashimira rero abahagarariye irangirikane ku isoso mu Bwongereza kuko bafashe umwanzuro mwiza cyangwa se icyemezo cyiza bafashe. Rero nkanenga abo mu Rwanda kubera ko niba bigisha urukundo kandi Imana ari urukundo bakaba bagira abantu baheza mu nsengero cyangwa se bayitandukanyije nabo kubera icyemezo cyafashwe na Angilikane yo ku cyiciro gikurikira mu Bwongereza, narabanenze njyewe kuko niba batugira ngo bigisha urukundo kandi bakaba bagira abantu baheza mu rusengero urumva ko nyine bikiri ikibazo. Gusa intambwe iracyagenda ifatwa, iracyafatwa kubera ko niba hari ibyo bavuze kuriya hari abazagenda babihindura n'ubundi kuko n'ubundi inkunga n'iki byose bituruka ku cyicaro gikuru mu Bwongereza. Murakoze.
Reka twibutse ko iriya nama ntabwo ari yo Abangilikani gusa bo mu Rwanda, hari n'abandi bari baturutse no mu bindi bihugu hirya no hino ku isi. Ubwo rero nagira ngo noneho tunyarukire ku murongo wa telefone, hari umwe mu bahise baduhamagara twumve niba afite ikibazo cyangwa se igitekerezo. Zike uranyumva?
Muraho.
Uraho neza, urahagana he?
Ndi muri Zambi.
Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ndi umunyarwanda, ukorera muri Zambi.
Yego.
En fait, nous avons dit que ubundi uburyo umuco wacu abanyafurika umeze, ntabwo sexuality ari ikintu abantu bashyira hanze ngo umuntu azavuge ngo njyewe my sexual life is this way or I would like you to have your sexual life.
Gerageza kuvuga mu Kinyarwanda, hari abenshi badukurikiye batumva.
Nagiraga nti ntabwo uko tumeze muri Afurika cyangwa mu Rwanda no mu Burundi umuntu ubuzima bw'imibonano mpuzabitsina ari ubwo ashyira ahagaragara. Nubwo kuva kera tuvuga ngo imibonano mpuzabitsina y'abahuje ibitsina ntabwo yemewe cyangwa ntabwo abantu bemerewe kubana, nuko ntabwo bizwi, wasanga binaba mu Rwanda binaba no mu Burundi, ahubwo ntabwo turi mu muco wo kuvuga ubuzima bwacu bw'imibonano mpuzabitsina. Rero iyo uje ukabishyira ugatangira kubwira abantu ngo bavuge ku gice runaka kimwe, ukavuga ngo ubu noneho ndashaka guha umwanya aba bana bahuje ibitsina, ntabwo utangiye kubangamira umuco, utangiye kubangamira ntabwo gusa ari iby'itorero, ntabwo ari iby'umuco wacu uko tubayeho, ntabwo ari uko nguko. Iyo abantu iyo umukuru w'itorero ryo mu Rwanda cyangwa Abangilikani muri Afurika cyangwa abo ku isi bateranye bakavuga ngo ibi turabyanze, ntabwo byanze mu izina ryabo, byanze mu izina rya sosiyete yacu, ntabwo ibintu bino nka sosiyete yacu. Nanjye twumvuga ibyo, ntabwo kuko nta wenda wasanga ndi no mu homosexuel, ariko ntabwo kiti yacu imeze uko imeze ariyo kunormaliza ibintu biri bintu bikamenyerewe mu muco wacu biturutse hanze. Ntabwo mbona itoye iryo ariryo ryose cyangwa igice icyo cyose cyagira ngo kivuge ngo ibi bintu tutari tuzi tutari tumenyereye noneho turabyemeye kubera ko hari uwabivuze. Ngira ngo harimo gusakaza ibitekerezo by'umuntu umwe cyangwa bya sosiyete runaka ngo bijye mu yindi sosiyete, nubwo babicisha mu itora cyangwa babicisha mu bundi buryo, ntabwo ari ikintu numva ko cyagakwiye kwicara kuri sosiyete yacu mu buryo bumwe cyangwa ubundi.
Abantu koko barabibona ku buryo butandukanye nk'uko nabivuze. Nugerageze kuvuga ikibazo kugira ngo abantu tubashe gusobanukirwa twese twumve uko aho ibintu byerekeza n'icyakorwa. Usanga abantu bamutera amabuye, ndareka njye nko ku murongo kuri Facebook nk'uyu muvandimwe uri mu Burundi Jean-Marie Rose Courtois nshimira Imana yagize ati mu Burundi ntituvugana nabo bambasaderi ba Satani ati noneho se ndi n'umwangirikane ntibinyerekeye nzogira icyo nshikirije mu biganiro bitaha rwose Jean-Marie n'uburenganzira bwawe bwo kuvuga icyitekerezo ariko kandi harimo no gutukana nta ambasaderi wa Satani urahanga ura cyangwa handi no mu batukurikiye bose nta ambasaderi wa Satani urimo nacyo nagira ngo byibura mbanze mu menyeshe
ngira ngo aho ndabyemanya nawe ntabwo abantu bose dahuje imyumvire yuko bafite imyumvire abantu kuko njyewe nafite umuco runaka wenda mu Rwanda wabishyira no mu zindi ngero mu Rwanda ntabwo turya nk'ibinyabwoya sibyo mbonye umuntu w'inyabwoya ntabwo uvuga ngo akorera shitani ariko nawe ntabwo yambwira ngo nitangire mbirye kubera ko we kuri we ari byiza rero ni kimwe na n'ubuzima bw'imibonano mpuzabitsina abantu bafite babomosexual rwose niba n'amahitamo yabo ariko n'amahitamo y'ibanga ntabwo ari ibintu utekereza ngo ubwo nabitsemo kandi ndigitire mu ndi muntu ntabwo ari ibintu utekereza ngo ubwo sosiyete yacu ibyemera reka noneho tubwira na sosiyete yose yo kwisa byemera ntabwo ibyo bishobora
reka ngo ushimire cyane ngo ushimire cyane ku gitekerezo cyawe hanyuma ngaruka kuri Eric wumvise igitekerezo cya Zikezike hanyuma nk'uko twabivuze uyu munsi turaganira ku kibazo cy'abakundana nabo bahuje igitsina aba bantu ni iki wabatubwiraho muri makeya ukagerageza kudusobanurira tutarambiranye cyangwa se ngo tuvuge byinshi cyane ariko ni bantu ki abantu bakundana n'abahuje igitsina
nukunanga abantu bakundana n'abakunda cyane Eugene abantu bakundana n'abahuje igitsina cyangwa se abasangira ngenzi ubu ngubu ubundi dusigaye dufite izina rishya kuko iyo ubundi bavuze abatinganyi tuba twumva badukomerekeje twahisemo ko batwita abasangira ngenzi cyangwa abakundana bahuje imiterere anyway abasangira ngenzi rero ni abantu nk'abandi kandi barashoboye ni abantu bagira urukundo ni abantu bakunda gufasha ni abantu usanga ntabwo bagira amatiku keretse nyine abantu badufata mu yindi shusho nk'uko uwo muntu yavuze aho umuntu wapropose ngo turi abambari ba Satani cyangwa turi ambasaderi ba Satani nta muntu uri ambasaderi wa Satani anyway turi abantu nk'abandi nyine nta gikorwa cyaba cyacitse kuri umuntu yumva ngo umuhomosexuali cyangwa ngo umutinganyi ko badutuka kuko twumva nyine ni ikintu cyacitse turi abambara pampegisi ngo buriya ibyo bintu byose ni ibyo byabodishoni badukorera ariko havuyeho kuba nyine tujya abana aho dushushanya igitsina cyangwa duhuje igitsina turi abantu turakora undi muntu yakora twagakora turashoboye kandi nyine ni abantu nk'abandi tuva amaraso amwe abantu badufata nyine nk'abakozi ba Satani cyangwa se abaki ariko siko bimeze
ndumva rero uhuza na uriya muvandimwe wo muri Zambia wavugaga ati ntabwo ikibazo cy'abantu twavuga abakundana bahuje igitsina cyangwa se abasangiye igitsina cyangwa imiterere ati si ikibazo cya sosiyete gusa harimo n'ubukungu harimo na politiki ndumva musa nk'aho mubibona kimwe nk'uko uvuga uti abantu abo bantu nabo barashoboye ndumva nta kubaheza bishobora kugira ingaruka kurusha kugira ikibazo byakemura
yego birahuza kabisa
iyo reka dukomeze twakira n'abandi ku murongo wa telefone niyigena uranyumva
yego ndabumva
yego uherereye hehe
ndi mu Rwanda mu burengerazuba mu karere ka Rusizi
yego ijambo ni ryawe
murakoze nendaga gutanga igitekerezo kuri ikiganiro ndi umukristo mu itorero ry'abangirikani ryo mu Rwanda ari naryo ryitandukanije na n'itorero rya Canterbury na Musenyeri Justin Welby kandi cyerwose ibyo abatoro byo mu Rwanda ni mu bindi bihugu bakoze byo kwitandukanya n'itorero ryo mu Bwongereza n'ayandi yose ashyigikiye abaryama na bahuje ibitsina. Muri rusange nemera ko umuntu uko yaba ameze kose afite icyo amaze, Imana y'imbabazi, Imana y'urukundo ntabwo yareba umuntu udafite icyo amaze. Ibyo ntabwo bishoboka. Bariya abantu bafite icyo bamaze ni abantu bakwiye kubahwa ndetse no kurindwa no gukundwa, nta mpamvu yuko bakamburwa uburenganzira bwabo cyane cyane bwo kubaho cyangwa guhabwa n'ibindi sosiyete bagenera barabikwiriye. Ariko nabwo ntabwo bakwiye guhabwa umugisha mu rusengero nk'abantu nyine bashingiye mu buryo bwemewe by'umwihariko n'ijambo ry'Imana. Bibiliya ntabwo ibyemera. Niyo mpamvu ndi ku ruhande cyane rw'itorero ryo mu Rwanda n'andi matorero atarashyigikiye abaryama n'abahuje ibitsina cyangwa se abatinganyi. Ntekereza ko bino bintu umuco wabo ukuwe mu burengerazuba bw'isi, abo dukunda kuvuga ngo ni abazungu mu burengerazuba bw'isi, ni umuco wabo nk'uko no mu Rwanda cyangwa se muri Afurika habaga abagabo bashaka abagore benshi. Ariko nabyo bayo ntabwo ibyemera, ntabwo bishyigikira. Niyo mpamvu abanyafurika babiretse n'ubikoze ntabwo ukomeza kuba umwizerwa mu itorero. Rero uwo muco w'abazungu w'ubutingana yari kino mateka n'ibintu byahereye kera. Numva babigumana ariko kuza kubizana ku bandi bantu mu bandi moko mu bandi migabane itari abazungu, numva atari byo. Numva atari byo rwose, bagumana umuco wabo wo kubishakira abandi. Rero sinumva ko byaba n'ikibazo hari abantu batashyigikiye ubutinganyi ngo bibe ikibazo gikomeye kimwe kivuga gutya mu burenganzira bw'itorero ryo muri Afurika n'ahandi batabishyigikiye. Ariko abazungu nabo bakwiye kugumana umuco wabo, ariko kubijyana mu rusengero, kubijyana muri kiliziya ya Katolika mu Bwongereza bigahuzwa n'ijambo ry'Imana, bagaha umugisha abantu bahuje ibitsina, ni inzira ijya kurimbuka, ni inzira itorero ririmo rizayirangiza. Niba ikomeza ntabwo Imana izaha umugisha, ntabwo Imana izakomezanya nabo. Niba ikomeza inzira mbi ntabwo Imana izakomezanya nabo. Ndumva ari byo navugaga, murakoze.
Reka ngushimire nige na ariko mbanze nkibariza akabazo gatoya mbere yuko ugenda rwose uduha ibitekerezo byawe. Kuba twashatse cyangwa se twifuje kuvuga kuri iki kibazo si ukukiremereza cyangwa se mu bundi buryo, ahubwo ni ukugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa basangire inama n'ibitekerezo nk'uko uzitanze. Najya ngo nkubaze, uravuze uti ntabwo abo bantu ndemera uburenganzira bwabo n'iki, ariko ntabwo bakwiye kuha umugisha ukurikije Bibiliya. Najya nkubaze noneho, hari uruhande rwa Bibiliya, hari uruhande rwo mu kiliziya gusezerana imbere y'Imana no gusezerana mu mategeko, ibyo wabishyigikira ko bakwemererwa kugira kugira uburenganzira cyangwa kunyura mu nzira nk'iz'abandi banyuzemo nk'ababana nk'umugabo n'umugore bagasezerana imbere y'amategeko kugira ngo abashe kubarengera?
Burya amategeko ya buri gihugu ashingira no ku muco wacyo, ashingira no ku muco wacyo. Buriya first of all ni ukwibaza iki, abantu bashingiye basezerana harava mu iki? Intego y'umuryango nko mu Rwanda amategeko yaho abashyingiranwa ni abantu, umugabo n'umugore, abafite igitsina gabo n'ufite igitsina gore, abo nibo amategeko asezeranye. Uko ni umuco nyarwanda nyine nibo bashakana, nibyo bifite igisobanuro. Ese aya mategeko arabemerera hava mu iki? Umugabo n'umugore nibahura, umugabo n'umugabo nibahura, umugabo n'umugore bagahura, harava mu iki? Yo kugira ngo abe productive, hariho kororoka. Niyo mpamvu famiye ibaho. Seze n'amategeko ubwo n'amategeko ni icyo amategeko aba ateganya. Abantu bahura haravamo iki? Abashyira amategeko ni abantu bafite sansi bitekereza neza, bareba ikintu tugiye gukora si ukugikora gusa, aba ari impamvu itegeko rishyirwaho. Umugabo n'umugore barahura haze mu iki?
Urakoze cyane Nigena. Eric, wumvise ibitekerezo bya Nigena, ahangaha urabivugaho iki? Wagize sinzi niba navuga amahirwe wowe wari wabashije no gusezerana imbere y'amategeko ujya no mu kiliziya ndakeka urabivugaho iki?
Umugabo uvuyeho arashyiramo ukwivuguruza umwanya umwe aravuga ngo abantu ngo bakwemerwa ubundi ngo bakagira serivisi badahabwa. So ndumva niwe wemeye umuntu nagoma gushyira ngo ariko ngo ariko ngo iki niwe wemeye umuntu ko mwakira mu rusengero rwawe ari ukuvuga ngo nuka kubitemeranya ngo ngo na Bibiliya rega Bibiliya n'ibitabo byanditswe n'abantu b'abantu. So njyewe ku bwanjye ntango twemeranya nyine neza 100% kuko niba wemereye umuntu ukamwakira mu rusengero rwawe ni ukuvuga ko nyine wamwakiriye nk'umukristo. So nango uramuha serivisi zimwe ngo izindi zimwe kandi abakristo bose baba bangana mu rusengero kereka nari hari ukuntu barutanisha abakristo mu nsengero gusa nkanjye nyine ku bwanjye ni uko nta rusengero mfite ndafite nta umuntu naheza abantu bose bagomba kuza bagahabwa serivisi zimwe waba ari ukubasezeranya yaba ari uguhazwa byose kabisa no kubabatiza byose serivisi z'undi yabona n'undi atazibona hatabayemo ngo ariko ngo hejuru cyangwa hejuru iyi yego ngiye nakoze ubukwe kabisa proud y'uwo ndi we nakoze mariage yego kuko bivuze twagiye mu rukiko tujya n'umuntu uza no muri cyacu byose twarabikoze yego ntabwo byabereye mu Rwanda icyo iyo nzu kukubitukura n'umukunzi gabanye dukundana urukundo ni urukundo umuntu kuba cyandura umukunda ubikwiye ku mutima. So naho ibindi rero njye nk'uko ndi kubibona bizagenda cyari urugendo rero ariko bizagenda bigenda neza kuko ntabwo twizwe kuri 2023 ino ntera yagira kandi na papa yize kubivugaho ariyo byaje bikurikira ikiriya cyemezo bari abepiskopi abantu zo muri mu Bwongereza bafashe na papa yigeze kubivuga avuga ko nta muntu wari ukwiye guhezwa mu nsengero.
Yego reka dusubire ku murongo wa telefone twakiriye Gracien, uranyumva Gracien? Yego urahagana he?
Ni Gracien ndi mu Rwanda.
Yego igitekerezo cyangwa ikibazo?
Njyewe mfite ikibazo ndashaka kubaza umutumirwa numvishije avuga ko yanasezeranye. Tuzi ko wenda ubundi mu muco nyarwanda cyangwa umuco usanzwe wo muri Afurika umugabo n'umugore aribo bakundana, wenda namubaza intego yo gukundana ku bahuje ibitsina imigabo ari iyihe? Baba bafite gahunda yo kwagura cyangwa cyangwa kugira ngo wenda babe baba bakundana byagenze gute kugira ngo bo bakundane bahuje ibitsina? Icyo ni cyo kibazo namubazaga.
Urakoze Gracien. Eric musubize.
Gracien, sinzi mba ari uri ingaragu cyangwa wubatse, ariko uko ukunda umukobwa se cyangwa igitsina gore ni nk'uko nanjye nkunda igitsina gabo, kandi uko urugo rwawe rwubaka natwe niko urugo rwacu twarwubaka. So nta gishya kiba kirimo, naba ari ukuvuga ngo ni nka yacitse amabere. Uko wakunda umuntu mugakundana ni nk'uko nuri ndakundana n'undi, intego nyine ni ugukundana. Abo neza ari tutumva, kandi ubwo ndi kumva bishaka kwerekeza ko umugore n'umugabo nyine bakundana kugira babyare bororoke. So natwe rero ubwo buryo burahari, iyo burahari gasogesi nuko nayisobanura sogesi mu Kinyarwanda. Njya numva abantu bakunda
kuyifashisha ndavuze nti bifashisha ubuvuzi hanyuma
umwana mukaba mwagira abana banyu cyangwa mukaba mwadopa. So ikibazo cyo kuvuga ngo abantu ngo nibakundana ngo mbese ubwo bazabyara gute cyazagira, tunabiza byinshi mpita mwerekezaho. Uburyo burahari bwinshi kandi burakoreshwa cyangwa se bukamwajya n'umuntu ubatwitse akababyarira. So ubwo rero ntabwo ibyo bikiri ikibazo kugira ngo mbe ngo mudukana ngo nibamukunda ntabwo mbese ngo intego yanyu ni iyi. Intego ni urukundo, ega Imana itwigisha gukundana. Thank you Gracien.
Ndagushimiye cyane. Reka dusubire ku murongo wa telefone twakire na Kasunga, uranyumva?
Ndi muri Kenya.
Yego kibazo cyawe cyangwa igitekerezo.
Nawe nta kurikiranye kino kiganiro ariko byinshi nahinda nabyumvise. Igitekerezo cyane nko kushimira aba bantu biyumviriye kwiba gutandukana n'abazungu bari bagombye ko umuntu asanga igitsina n'ubundi bashobora kubana. Muranyumva?
Turakumva, komeza.
Intererano yanjye yari yo kubatera ingufu ko bagumaho nyine kandi batokangwa n'igicumure, kuko hari igihe bigorana ugasanga ntibisubiye ko natwe twavuga ati no mu Burundi bagize nk'uko kabisa, tukabereka ko twe tukikurikiza amasezerano ya Bibiliya nk'uko biri bitubwira ko ubugeni bugira abantu badasanga igitsina. Kandi n'ikibazo cyane cyo nari cyo ko igitsina bikurikirana.
Yego, urakoze cyane. Hano Eric, mbere y'uko nkomeza nagira ngo mbanze nsome ibyo batwandikiye kuri Facebook. Hari nk'uwavuze ngo uko Abanyafurika bazogenda bafata imico y'abazungu yose badacaguye, ni nako Abanyafurika bazosambuka. Mbega abo bazungu uko badafata imico y'Abanyafurika ni ukubera iki? Uwo ni Basro Tom. Naho mugenzi Filibert ati Abanyafurika kubera kwanga gukoresha amaboko yabo bemera gukora amahano bayakoreshwa n'abakoloni mu kubagira imbata mu bugoryi kugira ngo babeho. Bikururiye umuvumo n'umubabaro uzabageza ku rupfu rwo mu mwijima. Imana imbabarire. Uyu rero abanduga aba bombi barasa naho bahuza n'akasunga muri icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo ntabwo aba bantu bakwiye gusezerana ahubwo n'abandi bakwiye kubakurikiza. Aha ngaha urabivugaho iki?
No kuvuga ngo abantu bakunda kudushiraho regiteka, ariko ngira ngo abantu ababizi kuba akimenya ko wenda umuntu aryamana n'umwe bahuje igitsina none akabimenye none nawe bivuze ngo ni abazungu babizanye muri Afurika. Ibintu byari biri ahubwo ni ukuri ntitavugwaga n'amasosho media yari ariho nabiki, ariko reka mubwire ibintu by'abaryamana bahuje igitsina cyangwa se abasanya gindo bahozeho kera kubw'abasekuruza byacu, ahubwo ni ibintu bitavugwaga. Kandi abantu bavuga ngo ni imicengo y'aba Western, imico y'abazungu, ntabwo ari imico y'abazungu, kuko hari abantu baba bari mu cyaro iyo ngiyo nka za Musanze za Cyangwa ugasanga barakundana batarabona n'abo bazungu, mbese baba bagishijwe n'abazungu. Abantu bavuga ngo n'ubundi ngo ni amaco y'inda ngo bakurikiye ngo amafaranga ngo abirabura ngo twarakoreshejwe n'abazungu. Reka ngiye ngo urugero rwa hafi, njyewe nari mariye n'umuzungu, n'umugabo wanjye yari umuzungu 2016, ubu ngubu 2023, ngira ngo ni imyaka itandatu hari irashije, atari irindwi, itandatu cyangwa irindwi. Iyo bavuga ngo ni amafaranga yumva nari kuba nkurikiye, ni urugero nanze ntacyo mbuze ubu kano kanya pe mbifashije, mba narashatse uwo mugore cyangwa narashatse umukobwa, navuga ati no wenda yari indwara ngo wenda narayikize, none ubu ngubu umugore ndamushatse turanabyaye. Ariko ibyo bintu byanjye njye niko navutse, sibyo ninjemo nkuze asosiyasiyo muninjiramo niko navutse kabisa, nisasa nakuze nisangamo nyine mfite numvamo ko nkunda abahungu nyine, so nagerageje no gusanga nagize byaranze, so ni ukuvuga ngo ntacyo mbuze ariko n'ubundi ndacyakunda abahungu. So ntabwo ari kuba rero ngo ni ibintu ngo twishyizemo ngo twakurikiye ngo ubutunzi bw'abazungu reka abantu bari kuvuga ngo ni ibintu by'mu bazungu, so nitwe South Africa si muri Afurika, ni uko abantu badakunda kutekereza cyane South Africa ni muri Afurika, kandi ho umuhungu ku muhungu bemerewe gushyingiranwa na bifo ya Amerika yuko ibyemeza. Muri South Africa 2005 bari bemerewe gushyingiranwa imbere y'intuza y'urukiko, you know, umuhungu ku muhungu same sex marriage was legalized 2005, kandi yari mbere before ya Amerika. None iyo bavuga rero ngo ni ibintu byavuye mu mazungu, kandi na South Africa ari muri Afurika, yego ni igihugu cyateye imbere kubera ko abazungu benshi, ariko ni muri Afurika.
sabiru ya nawa nimitukua za wangu nimichua kizungu nimichua kizungu nuko kuwari wabaki minyikino kano kanya nilifuze kwa tari chiriu vara hari wari mwizegu zitandu kanye mwiha imana warimo mwa politisha ni warimo awachinimi pira awa modo mbese awa homoseksueli kama sawa tinanyoko wabifuka wari mungiru nyingi zitandu kanya leo kwa alingwa kimeche chino ni nawe ngu na wazungu wabiza karekareka augu maambu wabwanga wazungu nuka wazungu wama za kumenya ito human rights isobami kulivu wama za kuisobami kilu ukona wabi chiamia kaya chee hiku ungu na ubikiriki wazo kulivu mrakozo
mrakozo na awe reka bongo mele za kuri Facebook na none laki agomba kwa wabu na ibinu ha huku ubivuze rafuga laki sarie Mike Humber ati kwisanzura ni ikintu na ati kwisanzura ni iki no guha uburenganzira umuntu hagakora ibimushimisha mu gihe ariko ntawe bangamiye nimba abantu bakoze ibintu bidahungabanya umutekano w'igihugu cyangwa umudendezo w'abandi bantu nta mpamvu yo kubabangamira nibibanire nibutse rero batwumva ko iyi ari Radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho turimo kuganira ku kibazo cy'abakundana bahuje igitsina cyangwa se abo umutumirwa wacu yise abasangirangendo bifuza ko bitwa abasangirangendo aho kwitwa abatinganyi aribo avuga ko ari abakundana bahuje imiterere ni Eric rero Semuhungu akaba ari inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika dutegereje undi mutumirwa wa kabiri we ari mu gihugu cy'Ububiligi telefoni ye ntabwo yari yaca mubwo na mara kuboneka turaza kubaha kumubaha nawe muganire
Kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayiyungaho na
La Benevolencia Grola.
Radio y'Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkomeze rero nshimira abatwumva ko mwakomeje kutwandikira muri benshi nubwo hari telefone zitarimo gucama ariko mukomeje kutwoherereza nomero zanyu kuri WhatsApp nkuko twari twabibasabye kandi abatari baziduha mwabamwifuza kuduhamagara muri uyu mwanya cyangwa se no mu bihe bizaza nongere mbahe iyo nomero ya WhatsApp ni akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri gatatu gatanu gatanu kane karindwi gatanu gatatu ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko hundi mutumirwa wacu abonetse Dani turakwakiriye ku Ijwi ry'Amerika
wi mwaramutse mwakoze
ngi
baye ndasada amkibwa kubona nate migatoro
oya nta kibazo telefone yari yanze ariko urabonetse nicyo cyangombwa wowe ukunda kukurikirana ibintu by'aba by'uburenganzira bwa kiremwa muntu ayo muri cyo kiremwa muntu harimo nabakunda nabahuje igitsina uburenganzira bwabo ubwo nawe nagira ngo no gutakurikira ikiganiro ariko utubwire ho ubona ute wowe ubikurikiranira hafi utubwire muri make
yego iyo mumbajije uburenganzira bw'abantu bahuza ibitsina babitangiye bivana n'igihugu umuntu abarimo wowe uravye nko muri Afrika muri Afrika ibihugu byinshi ni byemera abo bantu bari abaha agateka kabo kandi na muntu mugabo yabyagite kuraba amiburayi cyane muri Amerika hiyo muri urabona yuko agateka kabo bantu karateye imbere rero sinzi amkibazo cyane ko mwabaza icyo igihugu nshaka ko ndabasigurira yakubera menye ibyo no kwishyura mbamukunda
ni urakoze cyane ubwo turaza ku abakunzi b'ijwi rya Amerika baraza kukubaza icyo bifuza reka twakire niyo nzima Gilbert turi kumwe Gilbert gabanya radio tubashe kumvikana Gilbert telefoni ye iravuga nabi reka twongere tumushake mu kanya ubwo nagira ngo noneho reka tube dukomezanyije Dani mu kanya twaganiraga na Eric ku bijyanye n'imibereho asubiza n'ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika uwavugaga uburenganzira bw'umuntu bw'abana bahuje igitsina Eric yavuze ko ari abasangira ngendo wumva ari iki cyakorwa muri kino gihe kugira ngo babone uburenganzira bwabo busesuye nk'ubw'ikindi kiremwa muntu
ego icyo kibazo cyiza nkanjye nsanzwe ndi umuntu umaranira agateka kandi na muntu n'abo bantu bakaba barimwo nuko nibaza yuko icyo cyokorwa nuko ya mu bihugu byacu muze Afurika en general nuko bategerezwa yakwemera abo bantu bakamenya ko abo bantu d'abord n'abanyafurika cyangwa n'abarundi cyangwa n'abanyarwanda bakamenya yuko abo bantu bavuka ariko bameze nibo bakigira bavuka ariko bameze yakubashira abona ariko ari ingendo zabo bakiri bato yego nabo bokura memsi igatuma nk'abantu babimenya bamaze gukura mugabo usanga uyo muntu asubiye yakuza kera cyangwa asubiye kwiyumvira bya kera arabona egzapima aho igituma yabaye umusitoko twotwita cyangwa umutingani nk'uko abanyarwanda bavuga ngo ni bwa mukirundi bambabaye ndavita gay cyangwa umumosexuel mumbabarire hamba gero baza ko amikino cyokorwa ubu nuko amaleta yacu mbuze amaleta yacu bivuga yuko leta y'u Rwanda cyangwa leta y'u Burundi abantu batumva ururimi rwacu dusangiye nuko borondera ukuntu bicarana n'abo bantu bakabumviriza kuko fashe nka example nk'akarorero mu Burundi bavuga ariko abo bantu badahari bavuga yuko abo bantu aribo batuma bazana ingwane mu Burundi barumva yuko n'umukuru w'igihugu yaheruka kuvuga no mu ijambo ryiwe avuga yuko abo bantu niko biyamiririza kure urumva rero kuvuga yuko haracyariho ingendo nyinshi yuko basigazwa kumva ibituma abo bantu tumeze gutyo cyangwa bameze gutyo bisaba rero yuko twicarana yatugagira cyo bita amasensibilizasiyo yakukwerekana igituma homosexuel niki yakuba umutinganyi yari ibyo yari baza yuko abantu bikuru nuko leta ari kucyana n'abo bantu cyangwa n'abantu bahuza ikiba gitangiye cyangwa abantu baharanira agateka kazi na muntu bakabasigurira donc voilà ibyerekeye abahomosexuel en general merci
ndumva urabyemeranywaho na Eric Semuhungu nawe yatubwiraga ko yumva ariko yavutse urahamya neza uremeranywa nawe ko umuntu ariko aba yaravutse atari ibintu yigira cyangwa ngo bimuze makuza
nuko umuntu aba yaravutse ibyo ndabyemeje neza mugabo hariho n'abantu babikora kubera kurondera amahera ibyo nabyo ni bibi abantu bahuza ibitsina babisangiye byonyine urazi yuko n'abantu bahuza ibitsina batabisangiye ariko rimwe akora amabanga mpuzabitsina kubera amakeneye amahera kubera amakeneye ikintu kinaka urumva rero abo ukuri barahari kuko nimba batavuka uko cyangwa nimba tutavuka uko nibaza yuko utari kubakora rihenshi kuko nta kintu yakibabaza ya mu mutima kumva yuko ababyeyi bawe amicuki ababanyi bakwinuba cyangwa bakakurojeta kuvuga ko bakakwinuba bakakureka amacanye kumva ko igihugu cyawe bakuvuga nabi cyangwa ugiye mu masengero kanaka kivuze yose ari amasengero kanaka ivuga ati abo bantu yani bivume yari bibaho urumva nimba ari ibintu twigira cyangwa abo bantu bigira ni ukuri byemeje ijana ku ijana twoba cyangwa boba barabihetse yego
twibutse abakunzi bacu ko hari radiyo Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri Isanga twajya ku murongo wa telefone twumve Norbert nawe afite igitekerezo Norbert uranyumva
urabona neza mukangu se
ukomera cyane urahagara hehe
ni majyaruguru y'Rwanda mu karere ka Rwindo umurenge
yego ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
reka mbere na mbere mwanze mbashimire kuri icyo kiganiro mwagize mwatuzaniye
urakoze kudushimira urakoze kudushimira abandi baduteye imijugujugu
ariko mwibaza nese ko ibyo bintu niba umutumire ahari koko ibyo bintu rumwe koko atubwire impamvu yabitekereje n'inyungu abitezemo
ibiki yabitekereje
nyine yenda byo kuvuga nyine abantu babana nyine bahuje wenda ibitsina biriya bintu ntabwo ari byiza ese imitekerezo y'abantu usanga wenda badafite nk'ibisazi wenda aho ngaho nge niko nabibara muri iyo nyigo wenda niba nabivuze neza
mubaza aragusubiza uretse aragusubiza ubashe gusobanukirwa hari ikindi wifuza kumubaza
ikindi nanone mbaza urabona nyine abantu wenda bishima nyine bari muri icyo gikorwa bo bishima mu kigero kingana iki ese urabona nta ngaruka byatera ku bwonko cyangwa se mu mitekerereze yabo
ariko si ubwo urumva wowe abantu bishima ku rugero rumwe bose
nyine ngewe dore impamvu ndi kubabaza ese ibyo bintu urumva bishoboka nyine bo batubwire ikinyuranyo cyabyo kirimo
Norbert babwirwa n'ikiza kandi ibindi batabizi babwirwa n'iki itandukanyirizo
nyine ntibatubwire bo babizi nyine bo banagerageje kubikora
ndeka muguhe mwivuganire ubwo ngubwo arakubwira Eric
karande
n'ubumvise Norbert
Norbert ari kwasi n'ibibazo nk'iby'abantu bo muri primaire ngo mbese ngo baryira ku kihe kigero arashaka se kubikora akaba ariyo mpamvu ari kubanza yumve uburyohe burimo niba atari ibintu byawe kuki ishize ikaze no kumenya amabanga akorerwa mu buriri ngo mbese ngo baryoherwa gute mbese n'ubundi ngo babyumva gute ngo nako ngo babimeze gute ngo mu buriri ni gute wasaba kumenya ibyo bintu ubundi kujya wanga abantu ngo mbese ngo ni urwaye bwo mu mutwe mbese arusasaba nk'ibisazi umuntu arasara abasazi babatwara indera umuntu wavuga gute ngo ni ibisazi kandi umuntu ari muzima ari sizi ko ashobora gukora akazi nk'ako undi yakora atafite ibibazo byo mu mutwe umuntu ufite ibibazo byo mu mutwe ashobora hari ibintu bazi sometimes abantu babaza ubundi umuntu abajije umusubizo ubundi gusa mvuze icyo namusubiza ugeze aho ubaza ngo mbese ngo abantu ngo bimeze gute ngo uryohe ngo wabwe kugira kingana gute mbese uburyohe babupimira kuki ni ku munzani ni kuki njyewe kubwanjye musori abajije ubusa gusa uko aryoherwa mu buriri niko natwe turyoherwa mu buriri ibintu byo kushaka kumenya ibikorerwamo rero gahunda zo mu buriri zimenywa na ba nyiri uko ibyo gikorwa mu buriri ntabwo turiho hano kuvuga uko ibintu bimeze ntabwo turi kuvuga hano kugira ngo dukore umutingi homosexuality kuko tuvuze ngo tubikorwa gutya na gutya aho batwingire kandi nabo ntabwo tuzi uko bakora sex mu buriri bwiwe ntabwo tubizi uko abikora
byaba ari ukurengera ntabwo tugamije gukora ntabwo tugamije kwamamaza runaka ibyo dukeneye ni ukugira ngo
abatubizi gusa simple kumusubiza ni ukumubwira ati uko aryoherwa muri natwe niko turyoherwa ibyo kuvuga ngo ni ibisazi nta bisazi kuko abasazi babatwara indera cyangwa aho bajya kubita rero ntacyo dufite kijyanye na mental issue thank you
urakoze ni uburenganzira bwa buri wese kuvuga igitekerezo cye ariko kandi nk'uko nabisabye tugenda twubahana twakire noneho Daniel Bigirimana Daniel uranyumva
yego ndabumva neza cyane
yego urahagana he
wenda aho bita Muyinga komine Muyinga intara ya Muyinga nyine
yego igitekerezo cyangwa ikibazo
njyena kabazo nagomba kubaza akabazo kanje kagira gati none abo bantu bariko barabiranisha abo bantu baba basomye igitabo
komeza
abo bantu bababiranisha
tutarimo kukumva uravuga ngo abantu bababiranisha ntabwo ibisi ibyo byakurikiyeho ntabwo twabyumvise. Tubabarire Daniel, telefone yawe yacitse ntabwo turimo kubasha kukumva. Ibyo washorejeho ntabwo twabyumvise. Sinzi niba ashaka kuvuga igitabo cya Bibiliya cyangwa se niba ari icy'amategeko.
Yangi yashoje kuvuga igitabo cya Bibiliya cy'Imana
Jesse. Daniel ngo agarutse ku murongo, noneho dusobanure neza icyo washaka kuvuga.
Nariko ikibazo nariko ndabaza. Ariko ndabaza nabo bantu babiranisha abo bantu baba bisunze igitabo cy'Imana cyangwa babigira nko ku giti cy'iwabo, ko turiko turaraba nk'abantu basanzwe basoma mu bitabo mu gihe cya Sodoma na Gomora uko byagiye gusoma mu mirongo imwe ungena Imana yahanye Sodoma na Gomora kubera hari hazetse ubusambanyi burenze urugero. None ibyo bintu boba babikora ku giti cyabo, boba cyangwa babikora ubwo ubuhanuzi buba buriko burerekana igihe aho kigeze. Ama rero akabazo kagira kabiri.
Yego nyarutsa.
Akabazo ka kabiri kagira gati, none abo bagabo bariko barabirana, none umugabo ararongora umugabo ku wundi cyangwa barakurakuranwa, umwe iyo ahejeje kurongora mugenzi we uwundi nawe aca asubira akarongora mugenzi we. None muri abo ni nde aba yasubiye mu gitsina cy'umugabo?
Yego, reka tubigarukiriza aho ngaho, ntabwo tujya muri detaye cyangwa se gusobanura uko imibonano igenda. Utwihanganire ubwo cyakora ndamuha uburenganzira gusubize uko abyumva ikibazo cyawe. Urakoze cyane. Eric, wamubwira iki?
Uyu nguyu Daniel ndumva ajya kumera nka Norbert. Sinzi impamvu akavumuntu yagiye cyo tonori kiyatse kumenya uko gahunda zikorwa mu buriri. Gahunda zikoze zikorwa mu buriri nk'uko nabigarutseho ni igikorwa cy'abantu babiri kibera mu buriri. So ushaka kubimenya rero ubwo ni cya gihe uzajya kubikoraho kugira wumve uko bimeze, rero kigiye ni uzasobanukirwa. Uwo muntu uri kiriyase nka Daniel ijyana Norbert, nushaka kubyumenya uko bimeze, navuze niba atari swingi zawe kuki uzashishikazwa no kumenya ukuntu icyo gikorwa kimeze gikorwa. Nushaka kumenya uko gikorwa uzabigeragezeho uzamenya uko bikorwa nyine. Ikindi aravuze ngo
reka ntabwo tugiye gushishikariza abantu guhinga.
None kariko ari kuyasi cyane kumenya. Baravuze ngo bijyanye na Bibiliya genda umurokore pe umurokore, n'ibyo byose ni ukubera gusenga no kwiragiza Imana pe, ni ukwita Imana genda umurokore. Ariko hari ibyo natemera, niyo kuvuga ngo Sodoma na Gomora ngo bajya kurimbura n'ibiki abantu bakunda kwitwaza. Nta muntu muri twe cyangwa sekuru wacu cyangwa papa wacu n'umwe wari uri Sodoma na Gomora, nk'uko nabibagarutseho cyane kiriya ni igitabo cyanditswe n'abana b'abantu. So ibyo byo kwitwaza ngo Imana ijya kurimbura Sodoma na Gomora ntabwo twari turiyo. Rero kuvuga ngo mbese ngo nibyo twakoze kugira ngo dukore iby'ubuhanuzi ngo cyangwa tubikora ku giti cyacu, umuntu akora ikintu ku giti cye ntabwo agikora yishishikariza abandi. Sinzi rero Daniel mba yimusubije iby'i Sodoma na Gomora nta n'umwe wari uriyo.
Ahuje n'undi watwandikiye ngo birumvikana ko Satani yifashishije ngo abambari be bahagurukiye kurimbura isi, ngo namwe murabizi kuba mwatumiye uwo mutinganyi si ubushake bwanyu ahubwo ni uburyake bwo ngo ubwo wamutumye bubakoresha. Ngo birababaje kuba tuyobowe na Lusufero ku gitugu bigoye kwigobotora. Byari byanananiye no kubisoma ku gitugu bigoye kwigobotora. Mana tabare se yawe
n'abantu bavasaba kubivanya na Satani ni ibikinge narayobewe ahantu akumvise na Satani. Kandi Imana itwizeye gukunda, kandi Imana ikunda abantu bawo. Nta muntu n'umwe Imana yatumye ngo ize judging. Niba abantu babihuza n'Imana, kandi Imana yari urukundo, kandi Imana itivuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, umuntu ugahita umucira urubanza. Uwo Imana yatumye ngo amubere umujaji ni nde kugira ngo baze bajajinga umwana w'umuntu? Buri muntu reka nkubwire Eugenie, umuntu wese napfa azagenda ukwe, nawe azagendana n'undi. Kandi umuntu najya kubaza azabaza ukwe. So nyemerera amahitamo yanjye, nawe mwemerera yawe,
mugina takuhunga wanyise kuchinge wa munga wanyiriza uondiwe. Thank you.
Ye, reka tukwachide na kuzue Daniel. Harundi Daniel na ule mtu hamagaye. Senzi ni wanafuzizi na jaweneza ni kuzue?
Kuzue.
Kuzera. Mbabari ni Nadia wa mgini ngo ni kuzure, kuizera. Nago na bimure nga nyo disa naga fukishi nyarugwanda. Ijambo ni ilikawe.
Najirango mbazi. Seko vumba ama ala masege ko alina yewiri ya ko bitavye mera. Mwari kukumba wala chaasa mizegu mwari kumera kumi trayo mahame ya avu. Ese ni ikibari kwigisha urubyiruko rw'ejo ese barabona ari isura nziza bari gutanga nanjye sinzi kandi ukuntu yansubiza ko ibihugu bimwe na bimwe bitabyemera abo bakaba bakomeza guhatiriza kandi umva ari bitemewe bo babivuga nk'iki ntabwo bafata umwanzuro ngo babireke
reka ubwo baratubwira reka mpere kuri Dani wagira icyo umubwira nko mu bijyanye n'uburenganzira watubwiraga ibijyanye n'uburenganzira aha ngaha
neza amkibazo cyiwe ni ko mukese biramo mu amukoze
aravuga ngo kubera iki mwa cyangwa reka noneho ngihe Eric abanza gisubize aho kugira ngo dutware umwanya munini Eric wacyumvise ikibazo
nacyumvise ndagira ngo ngiro umutumirwa nango ari ibintu umuntu yagiyemo cyangwa se ari kimina runaka ngo nango n'ubyo bintu babireka na nde nkuko nabivuze kare niko navutse nanga ari byo ninjiyemo nkuzi nkuko na Daniel bivuze neza kare abijyamo bakurikira maramuko hari abashaka nyine ubutundi yewe niko navutse so bivuga ngo rero ngo ngari bigu bitabyemera ngo ibindi bikabyemera ngo nango nako n'ibyo bintu ngo umuntu yabireka na uzareka gute se kikuri nde umugabo namwe numvise izina ryereka mu rugero rwa hasi
kwizera
kwizera ka urugero rwa hasi n'umugabo wakuza akunda abo bantu agashaka umugore nyamugore bakabyara abana kugira ngo ajijishe famiye yiwe kugira batamuzajinga ndakubwiye ngo igihe kiragira n'undi agasubira muri ba bahungu nta muntu wavutse 100% aryama n'abahuje igitsina ubireka burundu ntibibaho hari n'ababishaka abagore kugira ngo bajijishe famiye zabo ariko nyuma n'undi akajya cunye mu mugore akajya muri cya gikorwa so nayo nango bavuga ngo babireke se biremera namwe ngo bigende. Thank you.
Reka twakire umwe mu bakozi b'Amerika uretse gatoranda guha umwanya amasekonda makeya tubanze twakire service telefoni idacika ndumva ariwe wa nyuma twakiriye hanyuma ubwo ndabaha amasekonda makeya gusoza ikiganiro. Serge uranyumva?
Yego ndabimva Eugenie.
Muri makeya turimo kugana ku musozo ubugi bwose uhita uvuga ikibazo cyawe cyangwa
igitekerezo. Nanjye ni Serge hano ndi muri Arizona. Ndimo kumubaza ese umuhungu niba yarigeze ageraho girlfriend mbere yuko ahinduka mise cyangwa mbere yuko atanyambara kirimo mu Rwanda niba yarigeze ageraho girlfriend. Ikindi cya kabiri nari nzi ko ikindi cya kabiri namubazaga mbese yaba nka kuriya twe twagiye tuvuka cyangwa ababyeyi bakaba bazi ko wenda reka nkoresha ijambo wenda umuntu adakora neza nk'ikiremba cyangwa niki yaba ari byo bikora cyangwa byabaye we yarabigiyemo azi ko akora neza bisanzwe.
Reka rero tumuhe ijambo kuko amasaha aragiye.
Urakoze
nawe. Ndabona ari igisubizo cyo turi busorezeho. Eric muri makeya musubize n'amasogonda.
Erice yego nageze kugira girlfriend ariko ntango nari mufite ariko n'undi nsanzwe nkunda nabo dusangiye igitsina ariko byabaye biratsina gatatu so abaje mbere nageze nkunda n'umukobwa yese byarabaye n'igihe cyose afite n'umukobwa. Anyway ku kintu cyo kuvuga ngo umuntu avuka ari ikiremba no njye gitsina cyane kirakora neza ntango mbi ikiremba. Murakoze
Daniel hanyuma ijambo ryawe rya nyuma mu masegonda icumi.
Ego, jira umakufuga yuko ngomba mwge ije rika cha kufuga nkufuga yuko iyo umunu alikora na wangi wa nondi munu wada uje mbitina chukufuga yuko aba mikora kukwela mishaka alikora kubera alaba mchange avo amkibano ya jituma abantu babikora yakubera kwinyegeze yako tuzi yuko aho tuba batabyemera
murakoze reka rero mbashimire mwembi Dani na Eric nabandi mwese mwatanze ibitekerezo muri kiganiro nshimira nabamfashije ku buhanga bw'ibyuma Pira na Nadia Taha kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mukomeze kugira ibihe byiza.